nze kati namunye njogera njogera kimune ekyo kijja kugwa tewali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki nane golia siyafa jinja nafunye njogera njogera kimune ekyo kijja kugwa tewali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siyafa jinja bireke birekane bireke bitumbire bireke bibubuke necho chijja kugwa maze banga kunsi ndabye ebintu ebinene ndabye byeralikiriza ebityemule emitimisa waliwo ekintu ekijja newebuuza kyekinonye naye nina enjogere wange tinekyo kijja kugwa goliyasi wantiisa nnyo naye ate wanswaza nnyo weewaana otya bw'otyo nofa ejjinja Manyi, manyi, era manyi, manyi, wagulu wa buli kintu waliyo Katonda. Manyi, kati manyi, era manyi, manyi, wagulu wa buli kintu waliyo asinga. Erinnya lye oyo ye Yesu, yani ye Yesu, Yesu. Abali na kusasula Necho chijja kugwa Omuntu wafane ba muzika Chiba chiwede asigaza kuzukira
Necho chijja kugwa
Nebuduke misinde Chiba chiwede osigaza kusiba Obwavu bwe bukulumi nnyo Beera n'essuubi osigaza kugaggawala Obwavu bwatuluma Embeera yatukaabya naye twatereera Olaba naffe twatereera Danieli mu bunnya bw'empologoma Zaali nkambwe nnyo olaba n'ekyo kyaggwa Penina yajerega kana Yamukabya maziga na ye yasirika Oli yazana
Yesu, 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 Yes